amani we dada tafasari
nipe namba
we dada ulopa kinyola nisubiri bali
nipe namba
sotani mwenzako na shida kweli
nipe namba
we dada ulopa kinyola nisubiri bali
nipe namba
samani we dada tafasari
nipe namba
we dada ulopa kinyola nisubiri bali
nipe namba
sotani mwenzako na shida kweli
nipe namba
si mama bas bono na raka sana
nipe namba
kuna kitu minataka kusema
nipe namba
minajua ando kwasa tunonana
nipe namba
kila macho koko mama meona
nipe namba
ya bas nomba namba kwa si
nipe namba
kwa na uruma kwa nimi so binadamu
nipe namba
so vizuri na kuopo na kata
nipe namba
au kisa mizedo ni so star
nipe namba uje
mami weda dolo pakijola ni subiri
nipe namba
samani weda data pasari
nipe namba
weda dolo pakijola ni subiri
nipe namba
so tani mwenza kona shida kweli
nipe namba
weda dolo pakijola ni subiri
nipe namba
samani weda data pasari
nipe namba
weda dolo pakijola ni subiri
nipe namba
so tani mwenza kona shida kweli
nipe namba
mama bas mbono na niringia
nipe namba
usijari deka moja tunongia
nipe namba
ya bas mina taka tujuani
nipe namba
siku nyingine ukinyona tukumbukani
nipe namba
inalangu mweza kumizedoni
nipe namba
iwewe mweza kuna itua nani
nipe namba
kijamponi tokwe tuzo ilini
nipe namba
iwewe unatoka wepande gani
nipe namba
si mama bas najua unaraka
nipe namba
usijari boda boda takupeleka
nipe namba
tafazali namba za konge nipa
nipe namba
Ujamani we dada ulopa kinyola nisubiri bali
nipe namba
samani we dada tafasari
nipe namba
we dada ulopa kinyola nisubiri bali
nipe namba
sotani mwenzako na shida kweli
nipe namba
we dada ulopa kinyola nisubiri bali
nipe namba
samani we dada tafasari
nipe namba
we dada ulopa kinyola nisubiri bali
nipe namba
sotani mwenzako na shida kweli
nipe namba
oho
nipe namba
acha baria
nipe namba
nidege joni nale wana mwagarasi we dada kapembeni na kama shozi wezi twende chula majina katua na mwagarasi we dada kapembeni na kama shozi wezi twende pare jamani chula
chula
wanacheza chula
chula
we dada jamani chula
chula
wanakata chula
chula
wanacheza chula sambona na wangalia wanakumsiogope kavipi mnakamatia twende wakienda paka chini mnakwenda nao basi wakirudi paka juu mnarudi nao twende wakienda paka kule mnakwenda nao basi wakirudi paka huku mnarudi nao basi Zedoni hapa we Santana Mr. Misondo watoto wa Mbagala anakubali sana Jalo Boye anakubali sana Sefu Mpore anakubali sana Bela MC we DJ Bobo wa Wadwa we Kano Voice anakubali sana King Shira we Da Fox anakubali sana T